twara umutima wanjye nguru ubugingo bwanjye ubu koreshe mwami
zishima nimara gutsimisi Nifuza kuba uwawe Ibyisi ndabirambiwe Negereje isezerano ryawe Uzagaruka nkaruhuka Twara umutima wanjye Ngubu ubugingo bwanjye Tishimani maragutsindisi Twara umutima wanje Ngubu ubugingo bwanje Ubu koreshe mwami Tishimani maragutsindisi
Tindisi,
Tishimani maragutsindisi.